saba dinkon wese tambula bizibwe mukono Venerable Canon Edward Kironde Balamaze asabye abazadde obuteesa mba buvunaanyizibwa bwabwe mu kuweerera abaana baabwe kibayambeko okubeera ab'omugaso mu biseera byabwe eby'omu maaso. Okwogera bino abadde ku kitebe ky'obusumba bw'eggulama mu kanisa St James mu busaba dinkoni bwese tambula bizibwe mukono bw'abadde agenyiwaddeko eruuyi eyo mu kitundu ekyo.
Naye kakati fizinituse oya dozi owedde taata taata ali wano nga tayagala kuwa fizi ebisaba bikolaki yagalagaana bijja kubanga kyosinga kyokolotya kyokungula kubanga kimwakuwa kyamwembi nga muva buto okulaba nga muyamba abantu omulimu gwaffe ng'abazadde celebrate our children.